that trapper.
K Junior, that trapper. Most of the time, peer pressure na nifanya nafanya things bila kuprepare. I decide to do two things in pairs. Najipata kwa position na nyeziezi postpone, cause I'm not in point, cause I'm following the words of these people. Confusion. Most of the time najipata na buy apple, na nilikuwa nimetumwa nguo ya purple. This is not all about that I'm not able, but ni kufanya vitu bila purpose. So in case you get to my point, check on your point, confirm the point. Tawe yangu inanipea ngao. At least the least I can see is me and you. When I was in school, last same and this same was just similar. I had a friend called Mila, alinieka kwa Mila yao, full stop. Now I have the career. Some of them call my stuff baseless, but I don't care, cause I'm the principle of caring less. Dunia nowadays imejama doa doa. Solution ni kuombea dua. Hakuna chandoa, they say I cannot test the same thing till dawn. The downfall of a man. Most of the time na kuanga down, na call my best wako down. Kami ju parts of the same feathers flock together. Wanantumia dozi ko down, na shika drink, naenda kwa jukwa. Na imba ngoma, still wanasema iko down. Oh my god, sina wifi, bado na download videos iko down. But I promise I will never let you down.
So kikubwa ni usijaji mdogo wala kubwa. Kikubwa ni mina wesi wakubwa.
Kikubwa ni kufumilia na utakuwa mkubwa. Pride inafanya most of us tunadai na poverty, but I don't see the badness of robbery reflect. Nikamsiana kombwa huba na kubao, nikakuchanganya unga na ngano itindo ilete jina unga ngano. Nikakuplace bet ya game tano na yote inafungo opposite venye ulieka baada ya dakika tano. Miracles. Some say hawajaona God, na mimi nimeona God kwa mira. The Bible says you're all created in the image of me, so watch your imagination. Sometimes naona bado, so lazima nikase kamba kila kitu sabamba. Wena mi bado, sijuzi tu ndo umekuwa kwa maisha boda boda. Sayu na jigamba juu na jipaka boda. Juzi tu ndo nimeanswer, but niko na fusion ya kutamba kwa maposta. Post zangu mwazilamba na mate uchuki. Pole bro, na kuombea utapona. Kosa believe nitakupea macho so utaona. Juu naona still nahitaji maoni yako ndo nikae imara. So kikubwa ni usijaji mdogo wala kubwa. Kikubwa ni
mina wesi wakubwa. Kikubwa ni
difference ya life na lifestyle ni style. That's why style zangu zinakuanga zime eat the sky.
King of rap
K Junior, that trapper. That trapper.